njagala danku sisinkane nenonyako ne uone mbulwa naye mukama mwankesa munango bucya buziba kama katonda kumpadde bangamba woyita siwangu eyayine emirembe gyabula osuloka batewebaka munange nkusaba tokaba yadde ebikuluma bingi nnyo obulamu bukugezesa ewasuubira okuyamba tebayamba abaali mikwano gyo bakyuka abooluganda lwabo bakuwa omanye abantu mu nseeno bakyuka kunno leero ye mulaba ekya ebyewalina byeggwawo byabula ebintu byenseeno bwe bityo manya omu katonda yatakyuka abange katonda yatagwawo obolina katonda olina byonna yadde abantu abo balungi
naye tobesiga
bambi abantu abo balungi
naye sibesiga
ne katonda akyogera
kyakolimiddwa eyesiga omuntu
bintu byenseeno birungi
naye tebibeerera
bambi ebintu ebyo bifuna
tebikumalanga mu ssebo
kwesiga katonda
yatagenda kukulekanga
suubi lyolibenga mu katonda
yatasobola kukuyiwanga
okukyawa tokyawanga natakwagala mwagalenga tosobola kumalawo kibiina kibi walumu enjala muwengaye bawejjawejja muwengaye olikola otyo ng'olowangudde abakwagala katonda yebasibwe batakwagala tebakulumya mutwe tosobola kuganja eri bonna totyanga bikusukudde oyitanga mukama atasibwa nga dawudi goliyasika mukuba olaba amazima togadduka yadde munnange kakawa duka mbiro gasisinkane mwe mulibeera emirembe gyo labu katondo bwobukoya okomewo eri eyakkola famu kupapirira todduka olindeko katondawo jukirange yakubumba okomewo omuweereze olibanga okaddiye bambi togenda kwejjusa tononyanga kusanyusa bantu ng'ofuna empeera mu bo fubanga mu buli kyokola osanyusa omutonzi wo yadde abantu abo balungi
naye tobesiga
bambi abantu abo balungi
naye sibesiga
ne katonda akyogera
kyakolimiddwa eyesiga omuntu
bintu byenseeno birungi kwesiga katonda
yatagenda kukulekanga
suubi lyolibenga mu katonda
yatasobola kukuyiwanga
where you got it from, www.djericom.com.